Elation Entertainment.
Exclusive from ZambianMusicSite.com.
From 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till to the top, I bring the breeze. Now the sizzling. Let's hit the club that I feel the most. Teacher echo motions, kuliba zaenda kunyumba. I feel the groove from outside. I check my ID, got issues with the bouncer. Yala kosa ku, twala chita sha, then I still young. Zazi panga div, monga uja if, zafa kama ziv, but isi wazaziv. But either ways, me and Nasty got this game a lot.
Wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka. So watambe, weku pusa ula, wakembo bali pusa uka. So watambe, wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka. So watambe, weku pusa ula, wakembo bali pusa uka.
Piki piki na piki doli, nakasanga na piki doli. Bali lwaka buto nomba na bacha, imi fuwali de apena, ukwangala kuchena. Imi vele ya bupuba, awe mwandi mwimpenya. Very nice, whoop one plain sight. You know deep down your heart that ends right. You see guys take it easy like my girl Brisky. If we're to dinner less at the chimba neficesa, you better come correct or you regret. One and two feel for Lydia Pakal Kosha Chikali Kulida. One and two feel for Lydia Pakal Kosha Chikali Kulida.
Wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka. So watambe, weku pusa ula, wakembo bali pusa uka. So watambe, wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka.
Started from sky, manje ni paka pons. Low cash, no drinks, once ni pama phones. Once again, squad is a change of venue. First stop, paka sport, palico menu. Order one plate, koma tilipo four. Mwetiza indela bond, if you're like sova so. Turn up, kakumi quickly. Pangapo ka whiskey tips, impaka na dizzy. Kupanga pochi buwens na wakangono. Sindise my friends, but pali glen ni nomo. Lolo na kabievya kamu fomo. Ziko mama show, stingene sangamu gomo. Next thing, nevu chei katigwila. Dance for chifuile chaya onelako. DJ chuoneka aiziva. Tika bunda selecta abwezapo. Young and reckless, party founders. Favorite place, pasogolo pa counter. Blackout tumozi azima wa bouncer. Tiribezo osha wa bouncer. Shots!
Wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka. So watambe, weku pusa ula, wakembo bali pusa uka. So watambe, wana kukumpa uka, wakembo bali zinda uka.
ZambianMusicSite.com.